yettirem sunaabam
ki am debbo e yummum no jahon non e do nokku damaji bi mi tayki wiide ɓe keɓa sanne kalisi nden noon mi anni ñamminde ɓe mi suudi ko yaade nokku o toni noon min lotonnoon no loppe ɗe e li maayo mi ñallan li ngo maayo ɗi gonga ɗi gosambini ñawuji sawto jarti koyde amen ƴufan eɗum nawi
sanne
ɗum ya haala cukalel dewel noddirte ngel mariam mbaarowel duuɓi sappo e go'o e ngel jeeya kajjulo gollingol sukaaɓe le nokkuje damaje ana waɗa le nokkuje kewɗe ɗo kangeji ittete honno makko ni sukaaɓe heɓoni waɗoɓe ɗi golleji yalla ana mballa saaraɓe mumɓen fay e tawede ɓe andi kutteji gonɗi dow muɗum e hakkille mabɓe sukaaɓe ne mbawi wadde golleji goɗɗi caggal jande
eɗen yuppude sukaaɓe e kirtinade golle gorta nafude dina jande ɓon on zaman o kay yewti joni saabi saɗɗa yimɓele hewɓe jaltinano sukaaɓe mabɓe lekkol sowona ɗum kay mi mila wiide ɓeɗo jangga santiki babgal ko warata ko farati o ko suka hana hinaadi golle foof on wawi tawrede kolintereji mbawɗi barmindi mo mo handi kaake gollirɗi fotoji duɓɗi makko
gollirde noddirtede organisation international du travail OIT holti wiide suka fa fuɗɗo golle ana hani tafon heɓa duuɓi sappo e joyyi jova acte gollide humaninde sakkugol gollingol sukaaɓe ana wonde wadde haɓo muɗum o projet gollowle e région ngaji sigaso e bamako waɗi imma daraji kewɗi dow kabaru mum André Pascal Koulibaly woni manaje o projet
faɓade e ɓutugol golle sukaaɓe ɓuro fof nawɗi ɗi on ɗum hollita e ley fandaji yirwere dumminde golleji ɗi hono madraji IEC tottodiral hakkillaji unsoji radio jande ɓeydade faamu e wattangol hakkille sukaaɓe jaltuɓe école eɓe meɗali natude heɓugol golle e yirwere SGRN
cellule national de lutte contre le travail des enfants yo gollirde darantone ndenago sukaaɓe e haɓude torraji fof gatteɗi dow sukaaɓe hoorejo mayre Amadou Thiam tindini wiide gollingol sukaaɓe ley nokkuji demal watte sanne e kangeji ittete ɓuuri fof waɗede
gueɗe ɓurɗe fof nawde banggal golle sukaaɓe yo dembal e nokku damaji ɗiɗo foof nena e ley région ngaji nayyi Mali ɗi goni kay Ségou Sikasso e Kulikoro ɗi kañi nawtorade sukaaɓe e ley wolde ɗiɗo foof na jeyɗa e golleji nawɗi ɗi helfinte sukaaɓe mawɗo e sababuji golle sukaaɓe yo saɗɗa sa yiɓe ɓe nanne e golle guila ɓe pamɗi yo yalla e paabo e ley am saɗaji galle
walde sukaaɓe parlement des enfants kañum du ana wondi wadde ngo haɓo sakkade gollingol sukaaɓe eɓe gadda immadaraji dow bemɓe ande ɗe wadde holliti goji joɗa haalaji ko fawi dow kutteji gonɗi dow gollingol sukaaɓe Fatoumata Dit Dikko Jammou Sakane woni hoorejo parlement des enfants Mali
duuɓi kewɗi hannde min gara immadaraji famingol nin kala e ley émission ngaji dow bembe amen ɗum bonko woodi hono tiktok e facebook min gara ɗum takkugol nate holtingol vidéo ngaji faamu immadaraji goɗɗi ɗum ɗo min nawtorto haɓude kabar o e ley faamu amen min en kumpita ɗum heƴaɓe laamuɓe
tawene fa hannden golleji ana gondi waɗede gollitaɗe wiyede jadata e hakkeji sukaaɓe ONG ngaji kumuniɗi ndenago sukaaɓe ana darta e kanankoɓe piye dabreji banggal yirwingol jande kañe heɓugol service ngaji ɓurɗi hasindinede e hakkillo mabɓe suka jande hani wadde